Gadu. Y'all already know, Young Daddy on this one. I got my boy Paul Mecca.
Paul Mecca on the beat.
About it. Dream City.
Nishakunywa dawa zote sijui nini shida. Nikacha paka pombe sijui nini shida. Kichwa kinagonga sijui nini shida. Kumbe ni maverse kichwa kimejaa mavira. Sasa yananipa hedi mpaka napata hedi. Nateseka kwa hedi.
Nilipofungua basa nkawa busy na business. Usiku ni na kesho mchana ni mishe mishe. Neza tumia collab of what and sisikirize. So kama makusudila ni kweli niko busy. Napanga kuenda studio naishia kwenye case. Mteja wangu amegombana na mwanajeshi. Yesu utavoniona usiku so utavoniona kesho. Nadhani moja kitu inanifanya niwe special. Kiona stress natunga verse kama makes for my head. Uliza who's the best tangia we upo great day. Kwenu mistari, kwangu very pain. Nachama umivu juu ya bitch na juu mtabain. Kweli ni hatari, kicho kina umamain. Wapi dakitari, nisha kunywa dawa zote, sijui nini shida. Nikacha paka pombe, sijui nini shida. Kicho kina gonga, sijui nini shida. Kumbe ni maverse, kicho kimejaa mavira. Sasa yananipa hedi, mpaka napata hedi. Nateseka kwa hedi. Maskuna jingo na tamani niache mziki kabisa. Hawajali jinsi gani neza kufa kwa kichwa. Siache mziki hata kama ujalipa. Nafanya mziki mana dawa ya kichwa. Siache mziki si dawa ya kichwa ni biti. Nipe biti nichane wanze kwa shabiki. Na blue tiki sababu ya hiki. Vipi ni kwa cheki jiti njo nkupe miti. It's all about money, yeah it's all about money. It's not about honey, mwache mke wako nyumbani. Njoo kitani uone tunavyoteseka. Na umo kichwa of dawa na yoko.
Nisha kunywa dawa zote sijui nini shida. Nikacha paka pombe sijui nini shida. Kichwa kinagonga sijui nini shida. Kumbe ni maverse kichwa kimejaa mavira. Sasa yananipa hedi mpaka napata hedi. Nateseka kwa hedi. Pomeka nipe biti pone hedi.
Take five now. 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 Take five now.